Ke a go leboga mokalungwe Demos, mokalungwe Carl Shakarian, kgotsa Demos Shakarian le mokalungwe Carl Williams le ba emedi botlhe. Ke akanya fela gore mokalungwe yole modiri wa megoma fano o fetsa go bolela se ke neng ke batla go se dira bosigong jono, gore ena o fetsa gone go ntsha puiso bathong ya me mo go nna. Ka gore nna ke itumeletse sena, ke adumela kopano ena go feta kopano epe e nngwe e kikileng ka nna mo go yone. Ga ke ise ke bone mo kopanong epe kutlwano e e fetang le kabalano ya mannete e jaana le lerato la bokaolengwe. Selo se sengwe se ke se dirileng ke kgatlhane le baemedi ba bantsi ba bašwa go tswa legodimong, bakaolengwe ba bašwa ba ke nnileng le tšhono ya go dumedisana diata gape ke bue le bone. Fela masigo a le mmalwa a a fetileng ke ne ke reeditse mokaolengwe wa mobaptisti yo o dutseng kgolofano ga ke kgone go akanya leina la gagwe Evan, mme o ne a tlisa karata ko go nna go tswa go ke a dumela ke mmangwanagwe yo o dutseng fano bosigong jono o nnile a tshotse karata eo ya thapelo ka dinyaga dingwe di le 20. O ne a tiswa ka mo bokopanong a swa ka bolwetse jo gongwe ngaka a ka kgonang go botlhalosa gore jone ke eng, ke sengwe se se jaaka lepero fela ga se lepero. Wena fela go na le karo, ba ne ba kgona go sega mohuta mongwe wa mosifa golofano kgotsa sengwe, fela ena o ne a tlo nna fela jaaka semela, o ne a tla tshwanela go dula foo. Mme fa a santse a dutse foo gongwe karata ya gagwe e sa bidiwa kgotsa boseng sepe, o ne a seka a tsena mo moleng wa thapelo, mowa o boitshepo o ne wa nkaelela kwa go ene, mme ena o buile fano bosigong jono a siame, mme rona re lebogela seo. Mama, a wena o tla ema, mama, mami wa ga Modimo a go sogofatsa kgaitsa diake ka ntlha ya tumelo ya gago e e pelokgale mo go morwa Modimo. Mma a go tshole o siame go tsamaya ka nako e ena a tla go biletsang gae ka yone, motlhang yona yo o swang a tla aparang bosasweng. Ke leboga thata jang ka ntlha ya seo go akanya gore o ne a tshola karata eo dinyaga tsotlhe tseno jaanong, mme a tloga a tliswa fano fa go nna a bo a mpontsha bosigong jono. Lo a itse ke ne ke re go jaaka senkgwe fa godimo ga metsi se boela kwa go wena fa o leka go direla motho mongwe sengwe. Jaanong ke na gape le tšhono ya go kopana le bantsi ba badiredi bano ba ba siameng thata, mme nna go tlhomame ke lebogela kabalano ya bone e ntle thata tirisano mmogo eno. Mokalungwe Carl o itsisitse gore nna ke tla bua isago fa morena a ratile, mme re le fano fa lefatsheng, mme sentle ke solofela go kopana le mongwe le mongwe wa lone fano isago gape, mme mongwe le mongwe a tlise moemedi yo mongwe le wena fa o le mosadi gape le wena fa o le monna. Jaanong go fela selo se le sengwe se ke tla ratang go bua sengwe se sennye ka sone gongwe fela motsotso, ka gore ngaka Reed o tshwanetse go latela a bue, mme nna ke tlile tsela yotlhe eno golokwane bosigong jono ke na le dimaile di le 250 tse nna ke go dira mosepele ono go reetsa ngaka Reed, mme fela sengwe se ne sa diragala kgantele se ke tla ratang fela fela ngaka Reed ke tla kgweetsa dimaile di le 1,000 go mo utlwa. Fela sengwe se ne sa e sa le ke lefano ke tla kgweetsa dimaile di le 1,000 ke fela go reetsa se ke se utlwileng kgantele a selo se sentlentle, sengwe se nama le madi di ka se kgoneng go se senola go tsaya mowa o boitshepo go go dira. Mme go bona mongwe yo o kgothaditseng botshelo jwa me ka tsela e e kalo, nna go tlhomame ke tla itumela botshelo jwa me jotlhe jo bo setseng. Se ke neng ke batla go se bua e ne e le fa le ka nako nngwe ke tshwanetseng go dirwa karo go bitsa ngaka ya tsa kalafo ya malwetse, wena o tle kwa go nna ngaka Reed gone ka nako eo. Nna ke kgona go tshepa monna yo go ara fa ke tshwanetse go nna le e le nngwe diatla tse di dumelang mo go Modimo tseo ke tsona tse ke tla batlang di dire mo go nna. Mme jalo rona ke tshepa gore ga nkitla ke nna le yone, fela fa ke dira ke tla batla ena kgotsa motho jaaka ena go dira tiro e fa ena a ka seka a kgone go nna foo. Ke ne ka nna le selo se se diragetseng bosigong jwa maabane se e leng gore kgotsa maabane ka tshokologo ke raya moo, se se neng ka nnete e le sa seeng ko go nna, mme ke tla bua ka boripana ka gore ga ke batle go tsaya nako ya mokaolengwe wa me ka a ile go bua. Fela ke akanyetsa gore ka mohuta mongwe ke mo go oketsang mo bodireding jwa me, nna ke tlhokomela dilo tse dinnye, fela selo sengwe le sengwe se sennye se na le bokao mo go nna. Ga ke dumele gore sengwe sepe se dira falela mokeresete go se ka maikemisetso, ke akanya gore go laotswe ke Modimo ka gore Jesu o ne a re o tla dira dilo tsohle di dira falele molemong go bao ba ba moratang jalo ke gone ka mo ke dumelang gore selo se sengwe se sengwe se sengwe mo bodireding jwa me jo bo botlana jo a bo nnetseng go thusa lone batho go thusa mongwe le mongwe mme lone lotlhe lo thuso mo go nna re thusanang go tsena kwa kgalalelong mo e leng gore selo sengwe le sengwe se sennye se na le bokao mo go nna fela go ne go le bokete mo go nna go dumela seo tshikologong ya maabane fa ke ne ke timelelwa ke temana ya me fano nna ke a lebelelela nna ga ke ise ke nne yo o mafafa jalo mo botshelong jwa me mme ka nako eo mosadi wa me o ne a nneile baebele e ntshwa ka ntlha ya keresemose ya me e kgologolo e ne fela e onetse ke nnile le yone go batlile go le dingwaga di le 20 jaanong ke ne ka e neelwa ke batho ba motlagana wa efangedi wa Houston dingwaga di le dintsi tse di fetileng fa ke ne ke simolola go tsena mo matsholong mme jalo nna fela ke gakologela ka lorato thata jang mme ke matlhare le ditsebe ka ntlha ya go kgabaganya lewatle le kwa go tsamaya nna di welawela fela fa fatshe ke nopa tsebe mothamongwe ko kgenese mme ke tshwanele go batla kwa morago kwa ko deuteronomio kgologongwe go le bona lo a itse kwa fela ke lesunyeditseng morago mo baebeleng jalo o ne a nthekela e le nngwe ka ntlha ya keresemose mme ke ne ka tlhoya go baya buka ya kgale fa thoko yone e nnile e ratega thata jang fa go nna ke ne ka re fa ke tsamaile pele gaga jesu a tla e beye mo go nna mpe ena e ye fatshe le nna mme nna ke tla thatoga le yone motlhang re thatlogang jalo foo eo ke kakanyo ya me le mororo ka ke ne ke tlwaetse go bolela polelo e nnye ke solofela gore ena ga e tlhaphatse fela ke ne ka ya ko go monna o ne a mpolela nako nngwe ke dumela e ne e le mokaolengwe El Pricket bokopanong golo ko New York mme ke ne ka kgatlhana le monna o ne a re e re wena o dira eng le borakgabe bano o leng moreri ke ne ka re nna ke rakgwebo mme o ne a re ke kgwebo ya mohuta ofeng e o leng mo go yone ke ne ka re tshepiso jaanong o ne a akanya gore ke rile insurance lo bona jalo ke ne ka re tshepiso o ne a re ao ke mohuta ofeng wa insurance o rekisang ke ne ka re botshelo jwa bosakutling ne ka re ga ke borekise nna fela ke yo o nang le tumelano ka bogame mme ke leka go bolaelela ba bangwe gakologela mosimane yo ke neng ka tsena naye sekolo nako nngwe mme ena o ne a le morekisi wa insurance jaanong insurance e siame fela nna ga ke na epe ke gone jalo o ne a ta kwa ntlong ya me a bo a re bile ke rata go go rekisetsa insurance e e rileng mme a re ke itse morwarrago morwarre o rekisetsa metropolitan o ne a re senke ne a re ke tla rata go go rekisetsa insurance e e rileng ke ne ka re a wilma ke a leboga mme lona lo tla ena a ka tswa a lefano bosigong jono morwarragwe o kwala dikgang mo bonnong jo bo kwa godimo buka bonno jo bo kwa godimo jalo ena ke ne ka re ke na le insurance o ne a re eng mme mosadi wa me o ne a nteba jaaka e kete ke moitemokanyi mosadi mme ke ne ka re jalo mosadi ne a re bile mme ke ne ka re ee aha ke na le tshepiso mme monna ne a re ao nna ke kopa tshwarelo ne a re ke ne ke sa ke utlwile gore wena ga ona insurance epe ke ne ka re nnyaa ke na le tshepiso mme o ne a ntlhaloganya se ke se buileng ka nako eo o ne a re ke eng se o se boletseng ke ne ka re tshepiso mme o ne a re sentle o raya goreng ke ne ka re tshepiso e e sogofetseng jesu ke wame ao a sasolo ya kgalalelo ya selegodimo nna ke mojaboswa wa polokesego yo o rekileng ke modimo a tsetswe ke mowa wa gagwe a tlhatsitswe mading a gagwe o ne a re bele o a itse nna ke tlhaloganya seo ne a re seo ke selo se se molemo thata fela ne a re morwa seo ga se tle go tsenya golo fano mo mabitleng ke ne ka re fela e tla nkgolola ga ke boife ga ke tshwenyege ka ga go tsena ke go tswa lo a bona jalo ke akanya gore eo ke tsela e re ikutlwang ka teng ka ga yone maitseboa a a fetileng fa ke ne ke tsaya baebele eo mme ke ne ke sa kgone go bona temana e le mme ke ne ka tsaya baebele e ntshwa e le ke neng ke buisa go tswa mo go ya kgale mme ke ne ka tsaya e ntshwa ka bo ke e tsenya fa tlase ga letsogo la me ka bo ke tabogela golo fano mme ke ne ka bula golo ka ko lefelong le le mme ka akanya sentle fano ke dumela e ne e le moitshepi Johane 16:21 mme gotelele e ne e se polelo ke ne ka bolelela mokaolengwe moo ka re a eo ke kwa e leng fa teng ee mme ke ne ka lebelela kwa morago mme e ne e se foo jalo ke ne ka akanya sentle ba na le letlhare le le tsentsweng le tlhare le letsentsweng kwa go seng lefelo la lone. Gatloga, mokaulungwe wa mefano atla, mokaulungwe Stanley, o ne a tla kwale, mobishopo Stanley, ke raya yo, mme ga ke itse se monna yo a neng a se kaya nna go ne go le kgomotso e kgolo jang ntswa go le jalo. O ne a atamela gaufi le letlhakore la me, mme o ne a re, tshwarelela o tiisitse mokaulungwe, modimo gongwe o ile go dira sengwe. Lwa bona, mme seo se ne fela sa nkgothatsa go akanya gore a ka bua seo. Ke a ipotsa fa e le gore o lemogile gore o porofetile. Fela ke neng ke bua le ena metsotso e le mmalwa e e fetileng fela pele ga ke fitlha fano. Ke tlhomame ena o dirile. Jalo, ke e tsentse mo molaetseng wa me wa metlotsedi. Le jalo jalo, mme tselanyana ya me e e matlhagatlhaga ya go dira ka ga sethunya sa lesoo. Le ka foo se belogang ebile se tsalwa mme e tlhatloga mme se goga letsatsi lerothodi la monyo le jalo jalo mme go tloge tshenyego ya se se tshwanetseng se swe ka mo go sone gore se tsalwe go tswa ka mo go sone ke raya seo gore e tlhage mme ke ne ke leka go direla kereke sekao. Fela jaaka ngaka fano fa a ne a ile go alafa bolwetse, re na le dingaka gompieno tse di reng wena o ka sedila loto la gago fa morago ga serete wa bo o fodisa kankere mo sefatlhegong sa gago lwa bona. Fela ngaka e e siameng ga ete go reetsa selo se se jaaka seo ena o alafa molwetse go ya ka buka e a e buisang mo patokitsong ya tsa kalafi. Mme eo ke tsela e ke lekang go dira go alafa molwetse. Fa ke bona kereke e lwala ga ke leke go ba bolelela gore ba tlhoka go dumedisa ka seata mo go ntshwa kgotsa sengwe. Lekgotla le lešwa ke tshwanetse ke alafe go ya ka buka e ke itseng lo a bona. Mme ke gore fa ke bona kereke e lebega o kare e batla go tlhaselwa ke mmokwane, ke batla go tsaya lone lekwalo la melemo le ke akanyang gore le nepagetse mme e le la ka ga mmokwane go ntshetsa kwa ntle ga kereke. Fa ke bona boleo bo tlhasela ka mo go yone ke tsela e e tshwanang. Ke lekile go dira tshwantshanyo ka Esau le Jakobo mme ka tloga ka folosetsa dinako kwano mme ga ke tle go tsena ka mo go seo. Fela ke e folosang go tla fa karolong ya bofelo mo lekwalong la me la bofelo le ke le dirisitsweng ke ne ke go tshwantshanya e seng go le kwa ntle ga makwalo. Fela jaaka Jesu a ne a bua gore go tla nna ka teng se ngaka ya konokono a se builweng a re seemo sa kereke se tla tshwanela go nna sone mo metlheng eno ya bofelo e tla nna Laodikia e le kereke e e humileng e e foufetseng e e sa ikategang e e humanegileng mme e tla tshwantshangwa le metlha ya Sotoma. Jaanong re a itse gore mo ke nnete fa le e lemoga go ya ka ditso o ne a tisa mo motlheng ya ga Noa la ntlha mme ga tloa ga nna metlha ya Sotoma mme eo ke fela tsela e e sepetseng ka yona fela ka tsela e e tshwanang. Mme ditso di nnile ka dinako di le dintsi di ipoeletsa ditso di a dira mme ditsholofelo tsa Baebele di go di dira fela jalo. Sekai, jaaka mo Matthew 3 kwa lerileng ke ne ka bitsa morwa wa me gore a tswe kwa Egepeto. Jaanong palo latelela lekwalo e e fang kitso ka ga seo e ne e le Jakobo morwae yo ena a neng a mmiletsa ntle ga Egepeto yo o ne a le morwae yo o mmotlana. Fela morwae wa konokono Jesu o ne a bidiwa go tswela ntle ga Egepeto le ena jalo go ne go na le karabo e e leng go feta gangwe. Jalo, mme re bonang ka ba ne ba tswelela ba bua ka ga seo mme ke ne ka tisa megopolo ya me ya seo mme ke ne ka tsamaya go tswa mose go tloga mo seraleng ka boketswa. Bana ba be re neng re ya gae re ne ra batla go ya magolo fano golo gongwe go reka borotho jwa motlapiso mme ke ne ka tsena mogatsake ne a re Billy ke ne ke le mafafa gore ke ne ke sa itse se ke neng ke tshwanetse go se dira ne a re nna ke go neile Baebele ele. Ke ne ka re wena ga o ise o ikwale ebile ga o ise o ikokoanye moratwe. O ne a re fela go akanya nna ke go naya Baebele e e nang le phoso mo go yone. Ke ne ka re sentle gongwe e ne e se jalo mme jalo a le mongwe wa bana o ne a e tsaya mme re ne ra utlwelela matlhare nnyaa e ne e lebelega e siame fela gone fatshe kwa tlase e ne e le matlhare a le mabedi a neng a kgomarelane mmogo lo a bona mme kgaolo ya bo-16 e ne e le mo letlhakoreng leno mme mo go tswelelang ga kgaolo ya bo-16 go ne ga bonagala ko letlhakoreng lena le lengwe mme ya bo-17 e ne ya simolola mo letlha lo a bona yone e fela ka boitekanelo mo go tshwanang tota-tota gotlhe-gotlhe mme pampiri eo ya maintia e e tsesane ka mmannete e ne e kgomarelane mmogo mme ke ne ke buisa go tswa mo kgaolong ya bo-17 nako yotlhe eo mo boemong jwa kgaolo ya bo-16 mme ke ne ka akanya Modimo goreng o ne wa dira seo gobaneng go tlile ga nna le selo se se jaaka seo jaanong yoo ke nna ke akanya ka maikutlo. maikutlo lo a itse go bona se gotlhe go neng go le ka ga sone ka gore ke akanya gore ga go sepe se se diragalang kwa ntle ga maikaelelo mme ke ne ke akanya ka ga kgomotso ya ga mokaulungwe yona fano a neng a tla a mpolelela tshwarelela ka ntamo ene a neng a le moperesidi tshwarelela ka ntamo gongwe modimo o ile go dira sengwe kgotsa sengwe mo mohutong oo mme ke ne ka akanya seo se ka nna jalo jang mme foo ke neng ke rutse foo fela jaaka tladi ya tapana e tswa kwa legodimong go ne ga tla ko go nna jaanong sena se ka nna se se diri tlhaloganyo ko go lona fela se a dira mo go nna lwa bona ke gakologela mo go Luka kgaolo ya bo4 gore Jesu o ne a tsena mo sinagogeng kwa Nazareta kwa a neng a godisiwa gone jaaka mokgwa wa gagwe e ne e le go tsena ka mo kerekeng mo saba sinagogeng mo sabateng mme e rile a dira re lemoga gore foo gore moperesiti o ne a mo naya baebele lekwalo la momino Jesu a lebelela mo gare ga lekwalo le le potokilweng o ne a fitlhela lefelo le le rileng Jesaya 61 mme a buisa lekwalo a tloga a busetsa baebele morago ko modireding mme foo a retologela ko bareetsing matlho otlhe a ne a le mo go ena mme a bo a re gompieno lokwalo lo le diragaditse mme re a itse ka foo puiso ya lokwalo loo e neng e le e e sa tlwaelesegang ka gone ka teng ka gore ena o tsere fela bontlha bongwe jwa ditemana tsa bo1 le bo2 tsa ga Jesaya 61:1-2 fela o ne a buisetsa go ya kwa tlase bokgakaleng jona kwa moya wa morena o mo go nna go gomotsa ba dipelo tse di hutsafetseng le go neela fodisa balwetse le go bula matlho a a foufetseng le go rera ngwaga o amogelesegang wa morena mme foo o ne a khutla gonne le le latelang le ne le le la go tlisa katlholo leo le tla diragala kwa gotleng ga gagwe ga bobedi e seng go tla ga gagwe ga ntlha mme o ne a khutla a bo a retologa mme a re gompieno lokwalo lo le diragaditswe ka foo mo go neng go lolame ka gone mme apolelo e go neng go le yone ko baruting ba le ko bathong ba ba neng ba le gone gore o ne a kgona go ka dira sena se tlhaloganyege motlhofo ko bathong letsatsi leno lekwalo lena le diragaditswe gonne ke fano o ne a le teng mesia ntswa go le jalo ba ne ba se go dumele ke fano o ne a le gone yo o tloleditsweng ura eo bonyenyane bongwe le bongwe jwa bodiredi jwa gagwe go tloga tsalong ya gagwe go tswelela bo ne jwa supa yo a neng a le ene mme ntswa go le jalo ba ne ba se kgone go go dumela a polelo fela ena o ne a ka kgona go bua gompieno mme fa motho a ne a butse matlho a bone ba ne ba ka bo ba itsile letsatsi le ba neng ba tshela mo go lone gonne eo e ne e le ura ya gagwe gonne o ne a le gone foo a dira se tota-tota dikwalo baporofeti botlhe ba ne ba buile ba re se tla diragala mo motlheng oo fano ena o ne a dira tota-tota se modimo a porofetileng gore se tla diragala bone ba fositse jang go se bona ba tshwanetse ba ka bo ba itsile gone ka bonako ba neng ba bona se bodiredi jwa gagwe bo neng bo le sone mesia ke yoo ba ka bo ba bo itsile ka gore o ne a re lekwalo le diragaditswe ke akanya ka ga gompieno mme lemogang se seo se neng se le sone fa moperesita a ne a neela lefoko lefoko le ne la buisiwa la bo le busediwa morago kwa go moperesita mme nopolo ya bofelo go tswa mo temaneng e ke neng ke nana le dikwalo tsa me tse di neng di kwadilwe e ne e le moitshepi Luka 17:30 kwa Jesu fa a ne a umaka ka ga fa morago mo motlheng ono o re tshelang mo go one ba ba humileng paka ya Laodikia mme ntswa go le jalo ba bodile mo dipolotiking dipolotiki tsa kereke le dipolotiki tsa morafe fela e bodile jaaka fa go ka kgonegang go nna ka teng mme foo o ne a bua a re jaaka go ne go ntse mo motlheng ya ga Lote go tla nna jalo mo go tleng ga nako ya bofelo lemogang se a se buileng moo mo motlheng o morwa motho a tla senolwang ka one lwa bona mo motlheng e morwa motho a tla senolwang ka yone ke batla go ngoka kelotlhoko ya lona lwa bona o tlile mo maineng a le mararo o tlile jaaka morwa motho yo o neng a le moporofeti mme seo ke se a se dirileng o supile bodiredi jwa gagwe ka go nna moporofeti rotlhe re itse seo mongwe le mongwe wa rona o a go itse ena ka ga are o ne a le morwa modimo o ne are ena ke morwa motho jaanong gompieno ena ke morwa modimo mo e leng gore o buile gape mme jaanong ene o mo popegong ya mowa o o boitshepo sebelebele se se sa bonweng fela ntse go le jalo modimo morwa modimo ko mileniamong o dula mo sedilong sa bogosi sa gararagwe kwa e leng gore ena o tla nna morwa Dafita o itshenotse la ntlha a le morwa motho moporofiti paka eno go ralala paka ya kereke morwa motho kgotsa morwa modimo mme mo pakeng e nngwe morwa Dafita bo morwa ba le bararo fela lona lo lemogeng fano o ne a re kwa bofelong jwa paka ya kereke yone e tsene mo matadikeng thata gore go tsamaya ena a tla senolwa gape jaaka morwa motho motlhang morwa motho a tla senolwang ka fao seemo seo sa thakantsuke se neng se tshwanetse maabane mme ke a solofela gore ga lo retelelwe ke go go tlhaloganya re nnile le tshenelo ya morwa modimo fela tsholofetso ya bofelo e Aborahama a nnileng le yona pele ga morwa a ne a dirwa kgotsa a tlisiwa mo go nneng teng ene yo nnileng a mo solofetswa pele ga morwa yo o solofeditsweng a tlhagelela modimo o ne a iponatsa koko Sotoma jaaka moporofiti a neng a le motho mo nameng modimo elohimi jaaka ke utlwile mongwe a go bua kgantele se e leng gore bomodimo bo ne bo le mo go ene ka nama o ne a le botlalo jotlhe elohimi ke botlalo jotlhe jwa bomodimo ka nama mme go loko Sotoma Lote o ne a bona ba le babedi a bo a re marena a me go tlhoka tshenolo mme go loko Sotoma Lote o ne a bona ba le babedi a bo a re marena a me go tlhoka tshenolo jalo lemogang se se diregileng fano motlhang a ne a goroga ka foo a ikitsisitseng ka gone a rona re ne re ka se kgone a nka se kgone go bua sena fa nka boo fela ke ne ke le mo menwaneng ya me ya maoto lwa bona mokalung o porofitile fa a ne a mpolelela se a se dirileng motlha ono tlhokomelang se a se dirileng gone morago ga go buisiwa ga lokwalo mo metlheng e morwa motho e seng motho e seng motho wa nama morwa motho o tla itshenola mo gare ga batho ba gagwe gape motlha ono tsholofetso eno ya ura eno e re tshelang mo go yone e diragaditswe fa pele ga matlho a rona tota o ne a rotologela gone foo ko phuthegong mme ba le lesome kgotsa ba le lesome le metso e mebedi le fa e ka nna ba le bakae batho ba ba neng ba le moo ga go itsewe o dirile sone selo se se tshwanang se a se dirileng kwa Sotoma motlha ona lekwalo leno le diragaditswe fa pele ga lona lone le rurifaditswe fa pele ga lona ka ntlha e mokaolengwe wa me kgaitsadi baemedi badiredi le fa go ka nna bomang ba re leng fano bana ba modimo re gaufi thata jang le go tla ga gagwe ka nako e fa rona jaanong re bona lekwalo le a le solofeditseng fela pele ga molelo o wela ko Sotoma go mo fisa mme ke tshwantshanye motlha ono le gone mme re bonang lekwalo leo gone fa pele ga matlho a rona le diragaditswe rona re gaufi thata ga kae mo go tleng ga morwa modimo ka nako e diponatshego tsa dikwalo di gaufi thata ga kae jaaka a dirile ka Aborahama khutiseng kereke mo pontsheng pele yo e leng gore o ne a le tsholofetso go kereke mme jaanong re bona gore peo ya ga Aborahama ya tlholego ka foo ba paletsweng ka teng fela peo ya bogosi ya ga Aborahama e e leng ka tumelo mo lefokong le le solofeditsweng jaanong e a bona tswa mo lefatsheng gompieno re fa nakong ya bokhutlo mokaolongwe wa me bokgaitsadi re fa bokhutlong mme ga re na pontshetsopele e le nngwe gape ke tshwanetse ke bontshetse pele dikwalo ka gore ga ke na thuto e e lekaneng go ntsha mafoko le dilo ke dira dipontshetsopele fela fa ke bona mo meriting fa ke ne ke ise ke bone seatla sa me mme ke bona moriti ke a itse gore ke na le menwana e le metlhano mme eo ke tsela e o tshwanetseng o tlhokomele dipontshetsopele tsa lekwalo tsa kgolagano e kgologolo yona e dira eng yona e dira pontshetsopele ya ga sena mme jesu o ne a bua gore Sotoma e ne e le pontshetsopele ya bofelo jwa nako jaanong mme tsona dikwalo tse di neng tsa solofeletswa Sotoma dikwalo tota tse di neng di diragala kwa Sotoma tse jesu a buileng gore di tla ipoeletsa gape mo mothong ono di itsisiwa gone fa pele ga rona gompieno modimo a lesegofatse lo se palelwe ke go tlhalogana mme fa ke sa lo bone fano isago motlhang ba palamang direpodi tsa gouta ke solofela go kopana lona golo koo modimo a lesegofatse
Monday. Keep thy hands upon each one of us here, Lord. Protect all of us. Thou art coming soon. And may we be bold and witness as never before. He's coming. Hallelujah. Lord, pour out thy spirit. Send the Holy Ghost and fire. Brand in our hearts, Lord. Impress upon us, Lord, this very thought of thy soon coming. It may be more. It may be night or we Would you lift your hands, everyone, lift both hands, worship the Lord. Let him saturate you with his mighty power, with his spirit, and reveal to you exactly where we are in your heart. Oh.
Rara, Ronari, go ya ka dikwalo tse di bonang di bonatswa fa pele ga rona tshupo ya bofelo le pontsetsepelo mafoko a Jesu Kriste a buileng gore sena se jalo fela jaaka go ne go le kwa Sotoma re bona lefatshe mo seemong sa lone re bona kereke mo seemong sa yone re bona baitshenkedi ba biletswa ntle ga lekoko lengwe le lengwe botshelo jo bo leng mo mafelong ao bo tswela ntle jaanong go tsaya popego ya peo Rarapela, rarawa le godimo gore re tla thanya ka bonako jaaka moka o lengwe a fetsa go bua jaanong o bone fa pele ga sefatlhego sa gagwe mme e le fa a ne a tswaletse matlho a gagwe fela masomosomo a feta fa pele ga gagwe o go modimo re ikutlwa gore go masomosomo a iseng a fitlhelelwe ka nako e re thuse modimo yo o rategang maaro tloge mo go bokopanong jona ka tlhagiso e kgolo mo pelong ya rona re itse gore letsatsi leno lekwalo le diragaditswe mo leineng la Jesu amen.
Hallelujah. Our editor, Jerry Jensen, would you come up here? His mother-in-law is unconscious right now. He just got news. And they're ministers of the gospel, Foursquare ministers. Would we just ease? I know he's very heavy.
Ufeta, fella, huhu iti jano. Feta, hu ukwa, fella, jano. Abona, bafan. Bokgakala ga bo dire pharologanyo epe mo go modimo ena ke mogotlhegotlhe o tshwanetse a nne jalo go nna modimo dingwe tsa dilo tse dikgolo go feta thata tse ke di itseng tsa go dira mo bodireding jwa me jo bo botlana ke ka mogala kgotsa mongwe a leletsa fa teng fano dilo tse dituna di ne tsa diragala a re dumelaneng ga mmogo gore modimo o tla fodisa batho bano ba ba lwalang rara yo rategang wa legodimo re batisa ka mo bolenting jwa gago ka thapelo re a itse gore bosigo bongwe go ne go le moapostolo yo neng a tswaleletswe ditiragalong tsotlhe ka nako eo o ne a le ko kgologelong mme o ne a ile go kgaola tlhogo letsatsi le le latelang go lo kwa ntlong ya Johane Mareko ba ne ba na le kopano ya thapelo mme gone ka mo diseleng tseo tse di kwa gare-gare ko gone ga tsena pinagare ya molelo eo e e neng e latela bana ba Iseraele kgotsa bana ba Iseraele ba neng ba e latela go ralala lefatlhago e ne ya tsena gone mo teng ka ntlha ya kopano eo ya thapelo mme ya bula mojako mongwe le mongwe ya bo e ntshetsa moapostolo kwa ntle ko mmileng gape a gololesegile go direla re a tlhaloganya gore badiredi bano batho ba ba anamisa tumelo ba tshwaregile jaanong bona ba bona go sa fetoga ba mo kidibalong e tono morena wena o tshwana maabane gompieno le ka metlha yotlhe re etsa thapelo ya rona bosigong jono o go modimo o buile wa re fa lo rapela dumelang gore lo amogela se lo se lopelang lo tla se neelwa morena re a dumela mme re rapela gore mo leineng la Jesu gore o tla ba fodisetsa morena kgalalelo ya gago go ne ga buiwa ne ga lotswa jaanong ampe go diriwe amen modimo a go se go fatse Jerry o mo dumele le ene mokaolongwe Demos.
Thank you, Brother Branham. Praise God. I just quickly like to have the men stand up. Brother Argenbright and the International Directors, stand up, Brother Miner. Jack Moore, stand up. Clifford Ford, Thorfinn from Seattle, Charles Colonel Young, Andy Christopherson, Turlock, Casper Angler, Ike Agnemi from Hawaiian Islands. My, how he blessed our souls through the other man. Love and enemies. Our U.S. Ambassador, who served under seven presidents, Bill Rowe, William Rowe, God bless Rowe. Dr. Reed, one of our directors, too, God bless Rowe. Earl Brickett. And Brother Branham was given an honorary membership, life membership, for the United States. And one of the few that was voted on by the Board of Directors many years ago. And Carl Williams, we love him so much. And Henry Krause, the plow manufacturer. Jewel Rose, our Secretary of Treasury. Farmer, Frank Boyle, international director. And I can't, Frank, would you, I can't.
Jerry.
Oh, Brother Derek Prince, how we appreciate his ministry. My, and so wonderful, and so much. Dr. Stanley, from the Catholic, Eastern Catholic. Brother Howard Urban, so you're back there. Howard Urban, and we just had your, was it Anna? We just had her stand a moment ago, Howard, while you were with the young people. And I'd like to see that picture of Brother Branham's 20 years ago. Brother Norwood from Kansas City. Brother Vince Smart from Colorado. Herbert Bonham from Los Angeles. He's one of the directors of Los Angeles chapter, doing great work there. And Ted Weiss from Pasadena sitting over there. Corner, did I? Art Wilson here. We didn't have a place enough here for him, so he settled all the ladies.
And all the ladies here are directors' wives and all you wonderful people. Did I miss anyone else? Some of the other directors had to go home yesterday. Daryl Allen and several others had to leave. So let's see these men. We appreciate all their efforts. And there's anybody. Brother Brandon, come here, Brother Brandon. You recognize that song?
No, sir. A lot of change since those days, Brother.
He was a very handsome fellow. He's still handsome, Brother Brandon. And that's a nice picture.
Yes.
And we had your aunt to stand a moment ago, too. And maybe you'd like to say a word, Howard?
Between 12 and 15 years ago, Aunt Edith was healed of Raynaud's disease, which I understand is medically incurable. I don't know whether Brother Branham told you the circumstances, and I wonder if I might take just one moment to do so. This is her card that she got for the healing line. She never got in the healing line. She was seated in the second row in the auditorium here in Phoenix. Brother Branham had preached his heart out, was just too exhausted to pray for people, but suddenly looked down at her, looked directly at her, and said, "You can be healed if you want to be." And she went out of that meeting healed and is still healed. Yes, I understand that the disease was incurable, and our physicians here will check me. I'm a layman at medicine, but I understand that it's a disease of the nerves that affects one similar to leprosy. The nerves choke off the blood supply, and eventually the fingers just rot and fall off. There was one medical operation that the surgeon in the East told them they could perform, and that was to cut a nerve up in here, but if they had, she'd have been a vegetable. But God, by his mighty power, has healed her, and she's healed today.
Let's just have her stand up again back there.
Would you stand up, Eddie?
There it is. 20 years later.
About 15 years.
15 years later.
15 years.
Thank you. There's one man they left out. We all appreciate Brother Shakari, and don't we ever want to...
Najaka Jesu Molifatin Kuna Jaka Ena Hotle Hura Lala Musipili Wabutilo Hutu Halifatin Huya Kalalilu Hotle Moki Hulupang ke khona jaka ene are rapeleng rara wa le godimo o khona go bona setshwantsho mo menaganong ya rona busugo jono tsa gago o emo go bapale le tlhakorela lo motakhangwe mme o libile batho ba feta gaufi ni ba tsenya ka mo bobulukelong jwa modimo mme o ne wa bona motlholagadi yona a feta gaufi ka fela selekanyo se sennye sa madi fela dipeni di le mmalwa tsa karolo ya bosome gongwe a ne a na le bana kwa gae fela o ne a na le kgatlhego mo bogosing ga gona pelaelo epe gore seo se nnile sa kopswa gape bosigong jono go nnile go le batho ba le bantsi ba ba tsentseng mo teng ga ka fa go bonagalang go diragala ga gotlhe mo ba nang le gone fano mo moneelong ona ka gore one o beile fa pele ga rona gore fo gona le letlhoko mme dipelo tsa rona di mo go sena rara nna kgapetsa-kgapetsa ke ne ka akanya gongwe fa nka bo ke ne ke eme foo e ne e le nna ke lebile motlholagadi yoo ke ne ke tla bo ke mo tabogetse ka bo kere o seka wa go dira kgaitsadi rona ga re e tlhoke fela gongwe go ka be go ne go le phoso wena ga o a ka wa mmolela gore a se go dire o ne fela wa ema mme wa mo lebelela a go dira gonne o itsile go tswa fa pelong ya gagwe o ne o ile go mo duela gape ka ntlha ya seo rara ke a itse wena o itse maikaelelo a pelo nngwe le nngwe e e beileng fano bosigong jono le seo go leng ka ntlha ya sone ke ka ntlha ya bogosi morena gore tiro eno e rona ka bontle thata re e utlwang monate le kabalano eno morena tsa makoko otlhe a maemo a lefatshe re ikutlwa gore re batho ba ba siametsweng thata jang gore ka re le fano bosigong jono mo boleng teng jwa modimo re utlwang lefoko le legolo leno le tlhaga mme le bonatsa le rurifatsa modimo a leng mo gare ga rone modimo neela go mongwe le mongwe fano jaaka bana le letlhoko
re arapela janong gore wena o tla se go faletsa monelo ono tiro ya one e e ikaeletsweng.
We ask this in Jesus' name. Amen.
Re kopa seno mo leineng la Jesu. Amen. Modimo a le se go fatseng.